Ndani ya Pop City Production. Hii nyingine tena.
Mdinams dogo ize, tusikize tena. Nalewa wanipenda me, kisa unaogopa, moyoni sina amani. Amna haja kuteswa, ndoto yangu ya moyoni. Kweli unapendeza, machoni ya kulaza, kino ya kulegeza, ya kusuresha nibeza me. Kama akiba na bela, nitagaramia. Kopa na hela, pende Tanzania. Tuwa salimu usnura, we mapia lina. Aya muda randewa, you are more than just a friend. Asifuye jua lisha mangazia. Asifuye jua lisha mangazia. Nalaise, kuja na mi.
Adam kwa awa, vile true virus zili unti wa dawa. Inda reduce makali, unakuwa tu sawa. So usienje mbali ugonjwa, utaniua. Mapenzi, yanafanya napagawa. Machozi, nakamua kama ziwa. Sometimes pain, natafuna kamiwa. Rohoni mwako, ushanifuga kanjiwa. Uko angel to me, na kubreathe ka hewa. Ma 9 PM, hizo ndo time za kulewa. Kupunguza stress, love quotes kusomewa. Cut your feelings, kawa tu wa power.
Nalaise, kuja na mi.
Kuja na mi wewe.
Ase, njoo na mi, usiogope. Nalaise, kuja na mi.
Kuja na mi mpeni.
Ase, njoo na mi, usiogope.
Chaguo langu la moyo, chunga, usiniwache domo. Kumthamini wa jana, kumshinda nilo naye wa leo. Ukweli unapendeza kisura, sitamani kujutia snura. Boni zangu mwingine sijaona, moyo wangu nafsi yangu hisia ni kwako wewe.
But not ready for each other. Tumeshudanga nyaro si once mara katha. Hata nikachukua simu upigia for a father. Nione keji na rusu, mina we kuwa together. Uliwaze kwa busu, uwe wangu kila dakika. Nicheze za bendani, hata kwangu uwe napika. Noibize na mapenzi mabete, koli uleta. Treatment za kitanga, hashkelele za mawaita. Wagere wa wanga na macho za maheta. Waonge usiku na wanune daytime. Na shukuru God, amekuleta right time. Matuti na slow, nikaniko kwa bam on. Vile kona we, inafani kusikize. You are made for me, kwenye mpenzi niko bize.
Nalaise,